ngalela ungabizwanga usuke lapho qamba mangutumenyiwe ngoba awumenyiwe inkingu kutushintshunga kezanga besusuka lapho qamba mangutugezile akandiya ugezile.